Wenda na mahitamo mfite za kuvinya umute kutekera kukwirukaho bizashira gute waho nicaye ndi kwibaza ngo nzigarurute ese nibi nashoboka nyuma nzabaho gute buri gihe mvuga ko nkuretse bwacya nkagaruka nta nari mwurazo nkirukaho ninge wigarura usufasha unkiye kure nuko imaze guhabuka ndikura ngende n'umpunga nanjye sinzagaruka wakize mucyo bwo kimwe nabuze uko ngaruka wantwaye byose ntari mfite biragoye kwiyibuka zamaze kurambirwa nkeneye kwiyubaka ibyashoboka turi kumwe kukurangotesha simubeshye ndikumbuye kera tutaramenyana umuryango urankumbuye ntwaye umwanya warambuze nkoresha uko ushaka wagira ngo waranguze narakubonye gusa nge nasanze nayibuze iyo mbibona hakiri kare sinari gutusha kubigerageza ahubwo nari kubihunga iyo mbimenye sinari kwinjira mw'iyi nzira niko kuko biryoha cyane niko bibi bibazo ndagukunda cyane bigatuma nkwanga utuma niyanga sinkibaho uko nshaka ndaguhaye umutima urashaka n'amaguru buri gihe unyirukansa yaba amanywa n'amajoro ngende sinzagaruka nabonye ibirenze ibyo bakuvuga mfashe unjye ku rugende sinareba inyuma nzagerageza uzansiga sinzahaguma mfashe unjye kure ngende sinzagaruka nabonye ibirenze ibyo bakuvuga mfashe unjye ku rugende sinareba inyuma nzagerageza uzansiga sinzahaguma se kuki urwo ngukunda rwuma kwiyongera buri munsi icyo maze kubona ndagukeneye buri munsi ndagushaka hafi yanjye nzasekwe n'abatakuzi sibyo wampaye gusa nakundi nacyo bintwaye ikiza umuntu utuza umamahoro ndema agatima untera kumwenyura unyibagize ibinsaza iyo turi kumwe mba numva ngeze mu ijuru rito niyo mbyutse mbere yawe umve ngo ndagukumbura bicyaha ndakemeye mba imbata yawe ndemeye sinogera kukwirengagiza ndwuwawe ndabyemeye ntako ntagerageje gusa warananiye sicyo nakubonyeho kandi cyihariye ngaho mfata tujyane iwawe tubane gutuza kwanjye ntukukugira iruhande nturibwe ni wowe gusuza uri bukande mba nibaza ubundi ugiye nagusimbuza nkande ndagukunda cyane bigatuma nkwanga utuma niyanga sinkibaho uko nshaka ndaguhaye umutima urashaka n'amaguru buri gihe unyirukansa yaba amanywa n'amajoro ngende sinzagaruka nabonye ibirenze ibyo bakuvuga mfashe unjye ku rugende sinareba inyuma nzagerageza uzansiga sinzahaguma ndagukunda cyane bigatuma nkwanga utuma niyanga sinkibaho uko nshaka ndaguhaye umutima urashaka n'amaguru buri gihe unyirukansa yaba amanywa n'amajoro ngende sinzagaruka nabonye ibirenze ibyo bakuvuga mfashe unjye ku rugende sinareba inyuma nzagerageza uzansiga sinzahaguma
Take your feet back, make a baby.